Deuteronomy 33 verse 1. Nasi sibusiso uMose umuntu kaNkulunkulu abusisa ngaso abantwana bakaIsrayeli engakafi. Wathi, verse 2, uJehova wavela eSinayi, wabaphumela evela eSeyiri, wanyampuza entabeni yaseParanu, weza ephuma ezigidini zendawo engcwele, ngakwesokunene sakhe kwavutha umlilo. Verse 3, yebo uyazithanda izizwe, bonke abangcwele bakhe basesandleni sakho, bahlala ngasezinyaweni zakho, bamukele kwamazwi akho. Verse 4, Mose wasiyaleza umthetho, ifa lenhlangano kaJakobe. Verse 5, kwaba inkosi eJeshuruni, lapho izinhloko zabantu zazibuthene, zonke izizwe zakwa-Israyeli zindawonye. Verse 6, makaphile uRubeni angafi, amadoda akhe abe ngumumo omkhulu. Verse 7, nalokhu wathi ngoJuda, yizwa Jehova izwi likaJuda, umlethe kubantu bakubo, izandla zakho mazimlwele ube lusizo lwabamelene naye. Verse 8, ngoLevi wathi, amathumimi nama-urimu akho, akuyothembekileyo wakho ohamvivinya eMasa, owaphikisana naye ngasemanzini aseMeriba. Verse 9, owathi ngoyisi nangonina, angibabonanga, angabavuma futhi abafowabo, angabaza abantwana bakhe, ngokuba baliqaphela izwi lakho, bagcina isivumelwano sakho. Verse 10, bafundisa uJakobe izahlulelo zakho, noIsrayeli umthetho wakho, babeka impepho phambi kwamakhala akho, nomnikelo oshiswa wonke altare lakho. Verse 11, busisa Jehova amandla akhe, uyamukela imisebenzi zandla zakhe, sicila ukhalo lwabo abamvukelayo, noba abamzondayo ukuba bangaphindi bavuke. Verse 12, ngoBenjamini wathi, othandiweyo kaJehova uyakuhlala elondwe nguye, uyamsibekela usuku lonke, ahlale phakathi kwamahlombe akhe. Verse 13, ngoJosefa wathi, izwe lakhe malibusiswe nguJehova ngamagugu asezulwini nangamazolo nangonto lwenabileyo phansi. Verse 14, nangamagugu ezithelo zelanga nangamagugu ezinhlamvu zenyanga. Verse 15, nangezinto ezinqabileyo zezintaba zamandulo nangamagugu amagquma angunaphakade. Verse 16, nangamagugu omhlaba nokugcwala kwawo, nangentando enhle owahlala esihlahleni, isibusiso masifike ekhanda likaJosefa, nasokhakhayeni lowahlukanisa nabafowabo. Verse 17, izibulo lenkunzi yakhe liludumo lwakhe, nezimpondo zenyathi zizimpondo zakhe, uyakuqhubukusha ngazo izizwe zonke ekugcineni komhlaba, zinjalo izigidi zakwa-Efrayimi, zinjalo izinkulungwane zakwaManase. Verse 18, uZebuloni wathi, yena amaZebuloni ekuphumeni kwakho, nawe isakare ematendini akho. Verse 19, bakubizela izizwe entabeni, bahlabele khona imhlatshelo okulunga ngokuba bakumunca inala ezilwandle nengcebo ethukusiwe esihlabathi. Verse 20, ngoGadi wathi, mangabusiso andisa uGadi, uhlezi njengengonyamakazi, udwengula ingalo nokhakhayi. Verse 21, wazikhethela isabelo sokuqala, ngokuba sasigodliwe lapho isabelo somahluleli, wahamba nezinhloko zabantu wafeza ukulunga kaJehova nezahlulelo zakhe kanye no-Israyeli. Verse 22, ngoDani wathi, uDani yibhongo lengonyama eligxumayo liphuma eBashani. Verse 23, ngoNafetali wathi, Nafetali, wanelisiwe ngomusa, ugcwele isibusiso sikaJehova, yidla wena intshonalanga neningizimu. Verse 24, ngo-Asheri wathi, u-Asheri makabusiswe phezu kwabantwana amukeleke kubafowabo aculise unyawo lwakhe emafutheni. Verse 25. Imigoqo yakho yakuba ngeyensimbi neyethusi, nanjengezinsuku zakho obanjalo amandla akho. Verse 26. Akakho ofana noNkulunkulu Jeshuruni okhwela ezulu ukuyosiza nomkhathi ngokuphakama kwakhe. Verse 27. Unkulunkulu wasendulo uyisiphephelo, nangaphansi sikhona izingalo ezingunaphakade. Wazixosha izitha phambi kwakho wathi chitha. Verse 28. U-Israyeli usehlezi londekile, umthombo kaJakobe wahlukene wodwa ezweni lamabele nelewayini, yebo amazulu akhe aconsisa amazolo. Verse 29. Ubusisiwe wena Israyeli, ngubani ofana nawe, isizwe esisindiswe nguJehova, oyisihlangu sosizo lwakho, oyinkemba yakho ephakanyisiweyo, izitha zakho ziyakuzithobela wena, unyathele izindawo zabo eziphakemeyo.